www.kwanchadefine.com.
It's Etchma on the mix.
Eya unali mundi mandi mawachi kundi apanda bwela ndi nyali ndi walise nchikundi chakumwina mphepo izamenya ku left olo right kukhala ndine apa olo right undikonde kuthupi angakhale muzimu masteni ndi a Kristu angakhale muzimu bola iwe mwana wawo unkondeko uponde pomwe ndipondepo kwanu ndizabwela no practice nyimbo yau kwati ndayamba no practice I remember back days Unkati ndidalile ngati maskomu Ndikale manganya iwe maskonu Ndisisa kukwela ngati paiskonu Ndendi ya senyali ya chikondi ntima kusiza tima Mavuto pantendele ndiza kulimbisa tima Nyali siza tima ine ndiza kulimbisa tima Tima, tima Nyali siza tima, tima Atinda kundika nda kundikila iwe Kumantau ya Itali nda kundikila iwe Kuti ulo wenti manga Iwe ntine oyela timanga Akupanga sanji pepi lukwati Sakuziwa iwe ntine apandu kwati Pazila poliponde ni chosa langa Tatuni chantendele ni chosa langa Uli nchiko ni choso wangati kumuzi magesi Pena makufila sotu kumuzi magesi Ata kufeka felo ololi njiba Tisiti uka na kaloli njiba Usamate ngele felo nika Iwe uza sanka weka Veronica Ya senyali ya chikondi ntima kusiza tima Mavuto pantendele ndiza kulimbisa tima Nyali siza tima ine ndiza kulimbisa tima Tima, tima, nyali siza tima Ya senyali ya chikondi ntima kusiza tima Mavuto pantendele ndiza kulimbisa tima Nyali siza tima ine ndiza kulimbisa tima Tima, tima, nyali siza tima Tima
www.kwanchadefine.com